Kwa majina naitwa Sina kitu nchono kutoka njoy. Na kama ukibisha kamulise joy. Sho zangu kari wewe Bani Wafina Nampenda yeye Yendo yeye Wala siwezi kwenda kwa mwingine Yendo yeye Wote wanajua nipona yeye Wala siwezi kwenda kwa mwingine Yendo yeye
Wote wanajua nipona yeye
Ananipa na chotaka na mpanya funa sitikisa Totoli na fikishwa ni fulupa tashika Mashuka kuchanika nyasha na votikisa Na mina utikisa tikisa na mwitanjo Sumi zero Nishike nkushike don't let me go Mapenzi shikamo We mtoto no ya numeniteka Na wanipati no mwezenu Mie
Na mwitanjo no atoto
Kana wa mwaga jama
Yeah, 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 yeah
Napenda
yeye Oh, 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 oh
Napenda yeye
Yeah, yeah, yeah,
yeah
Napenda yeye Oh, 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 oh
Nampenda kinoma, noma, 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 noma Kinache takuwa noma, 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 noma Nampenda kinoma, noma, 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 noma Kinacha
Itakuwa noma, mama
Weze Aujaipenda yo Unakabwa na tonge, unasingizi ya masera Nampenda ye, yendo yeye Wala siwezi kwenda kwa mwengine Yendo yeye Wote wanajua mini pona yeye Yendo yeye Wala siwezi kwenda kwa mwengine Yendo yeye
Wote wanajua mini pona yeye
Kenzi lake tampaka naisi uchungu Toto kazaliwa ama kashushwa kwa mungu wa bongo Penzi lake la kizungu saluti kwa komami umepata tuzo ya utundu Kanigea moto kanitoa baridi Nikacha ototo nikajio na zaidi Mapenzi kipima joto kanipima baridi Ulipo na mimi nipila kikubwa nifaidi Wenye lokutu penzi yali wausu Soka jala na kondeli penzi mondi na zuchu Na wasisubutu si wanapenda kubeng Mwisho connections au tupu
Yeah, 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 yeah
Napenda yeye
Wo, 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 wo
Nautanga yeye
Yeah, 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 yeah
Napenda
yeye Wo, 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 wo
Napenda kinoma, noma, 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 noma Kniache takuwa noma, 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 noma Napenda kinoma, noma, 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 noma Kniacha Itakuwa noma, mama
APK ya Police Boy Wanted Yo This is a Merkel Law
Wanangu yo mtoto yo Uyo bintu yo Jumba angu mimi kwaza ni mtu atari Uyo mtoto yo Uyo bintu yo Nikitowa sigi kwaza na nipakari Kwaza nikipige simu wanareta mapuzi Nikulizo po wapi nipo mabibo na kosi Ashalala babu sika na kime koluga saba Paka itwe mama na mimi ni itwe baba Malafiki zake na waone makaaba Matozi msifate ntakuja nwapige shaba Asalare asalalo Hira mimi kwa kuwebo la tokilo Unanijua mama we unanipuza lo
Hira mtu ananijua wizi boy kuma
Nani wizi nimepinda Wizi sino ninja Nina kesi za kuwa mpaka za kuchinja Hira wewe unanipenda mimi Na mimi na kupenda wewe Yani yeye ananitaka mimi Na mimi na mtaka yeye Astake mwengine Mispendi mwengine Mistake mwengine Mispendi mwengine
Yeah, 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 yeah
Napenda yeye
Oh, 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 oh
Napenda yeye
Yeah, yeah, yeah,
yeah
Napenda yeye Oh, 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 oh
Napenda kinoma, noma, 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 noma Kniacha itakuwa noma, 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 noma Napenda kinoma, noma, 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 noma Kniacha itakuwa noma, mama
Respect, support and chimbi
Heo kengli umze baba, baba Blaza ze san Nibiti adasko bana Mungu baba mungu liye jumbariki sana Mama ake na mie Mama ake na sama westie Bifau Mama ake na sama westie